tirada caruurta Australia ee si buuxda loo tallaalay ayaa korortay sanadkii la soo dhaafay iyadoo gaartay 94% sida laga soo xigtay dowladda federaalka. 200,000 oo caruura oo aan hore u buuxin tallaaladii laga doonayay ayaa hadda la tallaalay. 2016 ayay dowladdu soo rogtay siyaasad loo bixiyay No Jab, No Pay oo macnaheedu yahay haddii aadan tallaalin caruurtaada lacag dowladdu ku siin mayso. Agaasimaha guud ee wasaaradda adeegga bulshada Han Yongan ayaa sharaxaya.
The Australian government has taken the view that immunisation is an important issue and it therefore has passed legislation that
dowladda Australia waxay qaadatay aragti ah in tallaalku muhiim yahay. Sidaas darteed, dowladdu waxay soo rogtay sharci ka dalbanaya caruurta da'doodu ka yartahay 20 sano inay tallaalan yihiin si ay xaq ugu yeeshaan lacagaha kala duwan ee caruurtu bixiso. Lacagahaas waxaa ka mid ah Family Tax Benefit A, Family Tax Benefit A Supplement oo ah lacago la bixiyo dhammaadka sanad miisaaniyadeedka. Dabcan, lacagaha kale ee muhiimka waa lacagta loo yaqaano Child Care Benefit. Waalidiinta caruur gaaraysa 142,000 ayaa loo diiday lacago ay xaq u lahaayeen maadaama aysan soo cadayn in caruurtoodu tallaalan tahay. Barnaamijka tallaalka qaranka waa lacag la'aan, wuxuuna lacag la'aan u yahay dhallinyarada Australia oo dhan. Hase yeeshee, dadka fiisooyinka ku meel gaarka ku jooga Australia ayaan xaq u lahayn qaybo ka mid ah Medicare-ka, marka waa inay jeebkooda ka bixiyaan. Madaxa Multicultural Center for Women's Health Adele Mudolo ayaa shaacisay sababa cad oo qaar ka mid a waalidiinta soo galootiga aan ku dhiiragelinayn inay caruurtooda tallaalaan.
And that's a big group of migrants. They're people who are here in Australia on temporary visas because
waxaa jira qaar badan oo soo galootiya oo Australia ku jooga fiisooyinku meel gaara, sababtoo ah inta badan caymiska caafimaadku ma bixiyo tallaalka qaarkood. Way dhici kartaa inuu qaarkood bixiyo laakiin intooda badan ma bixiyo. Tallaalkaasna waxay ku kici kara ilaa $800 amaba ka badan. Waxaa ka jira Victoria nidaam lagu caawiyo waalidiinta fiisooyinka ku meel gaarka haysta, laakiin taasi kama jirto gobollada kale. Taariikhda tallaalka qofka waxaa wasaaradda adeegga bulshadu ka eegi kartaa diiwaanka tallaalka Australia. Han Yongan oo ka tirsan wasaaradda ayaa sheegay in caruurta ka diiwaan gashan Medicare-ka ay dhammaantood ku jiraan diiwaankaas guud, halka kuwa kale lagu daro markii ay dhakhtar ama xarun tallaal uu ku daro macluumaadkooda. Soo galootiga ka soo jeeda dalal ay ka jireen dagaallo ama xasilooni darro siyaasadeed inta badan way seegaan fursadaha tallaalada caruurtoodu. Adele Mudolo ayaa sheegtay inay dhibaato kala duwan ka soo maraan si ay u helaan adeegyada ay u baahan yihiin markay yimaadaan dalka.
Of course it's very difficult to find out what you need to do. It's hard for new migrants to get information when they first come to Australia. So I guess what that means is that
tabaan way adag tahay inaad ogaato waxa aad u baahan tahay inaad samayso. Way ku adag tahay soo galootiga cusub inay helaan macluumaad marka ugu horeysa oo ay Australia yimaadaan. Marka waxaan isleeyahay taas macnaheedu waa in dad badan aysan helin macluumaadkii ay ku heli kareen sida loo helo tallaal. Hank Yongan ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in qofku keeno caddayn muujinaysa in caruurta la tallaalay.
We will accept evidence that your child has been vaccinated overseas, but it is important that you provide us with that evidence.
Waan aqbalaynaa caddeymo muujinaya in caruurta dalka dibaddiisa lagu soo tallaalay, laakiin waa muhiim inaad caddeymo keento oo aad dhakhtarka tusto. Siyaasadaha iyo tirada caruurta la tallaalay ayaa ku kala duwan gobollada dalka. Sidaas darteed, khubarada ayaa hadda ku baaqaya istaraatiijiyad tallaal oo qaran. Adele Mudolo oo ka tirsan Multicultural Center for Women's Health ayaa soo dhaweysay fikraddaasi.